Tyron. K City, my city.
Storia feeling up ujue misi dela. Na kani ndonga, apa bana kani njonga. Kura kani changa, chama juu mechanga. Chana juu ni mchanga, natetema kakitamba. Buda jama odi bana ni visanga. Tumuteke kwa kitanda. Akiaribu sana buda sini danda. Akisema ni nakada. Jama vela apa suna juwa baba. Utapigwa fimbo hadi kimbo. Hadi ushike dimbo jama diplo. Na ufinye finye we kinginyo. Ni the bodhe ndani hadi kifo. Akileta chingri ni nabiko. Na ujue bana hapa siko. Akisema bana ni mamito. Na matoi bana ni madildo.
Vanilla flavor, vanilla flavor, vanilla flavor, vanilla flavor.
Aya basi re 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 re, kila mtu re 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 re. Aya basi re 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 re, kila mtu re 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 re.
Kani form nimejipina kingdom. Nikingori unajua nikiangong. Niko rada na si karamajong. Niko club aki dance kwa his song. Mkuru weng nikibani komandom. Cheki vile tungeus amejipa. Tunasere hadi tu saa sita. Ako rieng tu rada ya mapiza. Cheki vile nikiwasha ni maiza. Cheki vile tu niko marizla. Niko moja ni saa sita. Wacha zako tuende iza. Cheki buda ni maiza. Vile nakam ni makila. Site kila nikikata. Nikingango kia maritha.
Vanilla flavor, vanilla flavor, vanilla flavor, vanilla flavor.
Aya basi re 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 re, kila mtu re 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 re. Aya basi re 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 re, kila mtu re 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 re.
Jizi pia ni talanta. Pito kijua kirudi tunakungoja. Supako wa kwanza. Kau kijua huyo ndo wangu wa saba. Mimi kijana toka Githunguai. Na mapesa za sadaka nile nyanyanguai. Angali sema ti ujana moshi. Na mbona nikiwasha fagi mura jeta mushi. Tigana na fagi we mwagi. Nezo makali mjaze kwa hizo matangi. Tigana na fagi we mwagi. Nezo makali mjaze kwa hizo matangi.
Aya basi re 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 re. Kila mtu re 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 re. Aya basi re 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 re. Kila mtu re 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 re.
Vanilla flavor, vanilla flavor.
Aya basi re 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 re. Kila mtu re 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 re. Aya basi re 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 re. Kila mtu re 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 re.
You know what is untied on me. Boondocks gang, oh na na. Say Sadafa, Acapulco say Corona beat. Vantage music, yeah 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 yeah.
Gay city, my city, oh na. Nah.